mitwe sinze njagala na enyeresi yanaza ke bibi embera muyonjo mugawo ebibiro na samwe kuno nangola manyawe antonette nezi jaje mubera nyumye ate kirungi nimba wa lugambo awo vunana yajula ekirala fesi nakulambye sanyu lyabulako manyi nsonga ndi wakisanyu birowoozo kyempambuulirira okufa ng'okwenyongereza okkuba ekidongo nekyebalulanga obuti nebwebuuza nti ono yakula atyayimba by'otomuteebeza mwebe ebifaanana mukeera mwenge abamu mwabidobonkanya leka nnyimbe n'emizimu gyekaginyamba obutaseerera ne mukama waajo ye katonda apenge ibawoomera munaabanga mukunga bye naleese ng'enkya nnyongerayo ebipya mulimu gwe mbawadde gwa kulindanga emboozi obutaweeramu olwaleero buli ali waali atuule nga tiyeekwetula bw'onoonyumiza abatampulidde nti oli akisimba n'alosa kale ejirinzi jja kuyimba wamma ddala ndimala akutta emagombe naye nga nkyassa tuli butoola ekyokwewala ekintu mukazi ndiwekiri bakimba wanakisimatuka bwe baba gye bali abo balala nnyo sinze njagala nkukkuse bwe kiba kiwuka nga kyekivaako emmeeme n'etotabanguka owange ekinene obunene bwakyo kisinga vuuvuumira buli lwekibalala kiri okubuuka emmeeme n'etotabanguka ate baka abasajja mwana wattu balinga nze be bannambira omukazi amira ono bwe mbagamba lumumba nvampambire ngalinkazi eri kumba lwalyo saalwane ndyegwanyiza bwe ndiyitago ndikwekukyuka ndiraba enkoto bwe lyakula genda oddiba engulu okutuuka wansi ng'entuuyo zimbunya ebikya kwe kwefuula linnakyalibuuza nti maama njagala okunjuna ansemberawe lyali nga ntokota ng'era omuntu atengula we lintegeereza obufumbo bwalyo ng'ate ebyo tibinkwataku tetwalwawo tukkiriziganyiza ndagiridde wasisinkanwa ng'omulenzi tandika kuganza mulumbe wappa waka kawungeezi waaliwo ekimwanyi wentuula n'ansisinkana naye nga tetulwayo tupapa nnyo n'ebweru ebaayo ensiri kyekyavaako oliganzi lyange munnanga obutali kkuta manye omukwano gwagala awateese ng'oli ne munno ne mutereera naye bwe gubaamu banaatusanga emmeeme eremeramu okuwankawanka eyeyokwerumya muganzi wange kwe kuva akagambo olumuna nga akandi mutwe yatandika mpola nga yeekuteerera ng'omuntu asoomuza tindinyumyako ddi naawe mwattu wabulewo n'ekitusumbuwa nze kwe kumuddamu nti ewalisinga emuloogi ewatali anyumya atulinda lunnaku bba lwalivaawo ng'agenze ekyasuubula zolaga omulungi tezirwa kumwe omwami w'aba gy'akola n'amutegeeza mukyala we genja bw'ataabeerewo nange bwe mpitayo mulamusiiko kimwanyi we tuzisinkana kyeyanzigusizaako kulopapa ng'enkya bw'ataabeerewo nange nkeera nazinduka nnyo okunoonya we tusiisira kwe nfunawo nga nkima mulongo ngamba oli mukyala amina twasiiba muli nga twegadanga olunaku olwaziba bwe lutyo ne twetegekera okugeesa wamma nga tuli mirembe bwe gityo twanywa omwenge guno omuzungu n'agusomba n'atwetamwa manyi muga omusajja w'omukwasa munnange togazaagaza awo nalinaakwetona maganzi ansiime butettiza ebyembirawuli kasamba lyanda ngambo okuba mukyala amina yali aganzizza eggwala erigumba nga lyadibirawo awaka naye kuolwo olwe yali alireesa omumuloojo ajjaali kkute sooka onninde emmala okuweera yoke nkubuulira ekigambo bwenzi we kyasisinkanya akasamba lyanda naye mukyala we mulufulemu ligomba nzeri mchala mina Nira ule siyo kasamba lianda saidi yeri alaba mwikwala Nisawa gali zigenze mnyamina ya karoku ibaka Napa tata ulamaruku na beirango mtu watekeka Zeyande kamunde karamiri zangero mtu na njini Uyo yoga yoga basuru kuwa yole kete jeva na vila Aba weta kasunda bambaru mchala sakara nyabula Nira ule siyo kasamba lianda na yafa jeva na vila Ngeyo mkazi jea liasie mama soga mdobo mkana Tieke kamu mkwache mkazi watu wa ita wa suze wa muli Aba muhita kati ya bambaro mwami na mchorui Mekuru ya minaru wa muno ganyenduru na jivarangula Zewe mpuliro mwakora jake veyate wa hutu sakavi Nefumu kanda vechibate anyanda kulira mina Nagenda mbuza karangu senyo chuchari chikusumbua Njangwa mungu chika sambali anda na mutana mbakira ntuge Murunga nekwalali yeri kumbali yeyale sajari kute Lija vute sakali muhuse bawali yechimurwanyisa Nami na buri mwe yore kambu yenji na fajeva muganzise Nari ambali dane rukolera yonaro jineta vanguka Nganze sajari ntuka ruambi nange nwano kwe unya Nami nekwalali mweti viekoze wakambe zizu kunywa Naenga buruze chituruanya mvutufu kwa likuwe kaza Wanumuami ya nigambia mundi Chondabie mchara wemanyo kuchanga No mchara natamundize kusinga Yeri wa motokeri wetu twara Anjinja karabutu kakumba kate masaka